Parental advisory. 45 get the ride. 45 Gucci Versace. Gucci Versace. Cheza naye. Gucci Versace. Tell him. Gucci Versace. Tell him. Cheza naye. Gucci Versace, mamanzi kwa mapati. Waki wanji go down low na mapanti. Shori so thick na mapaja elephant. Nara ee, shiga pale katikati. Nara ee, shik. Gucci Versace. Cheza naye. Ah, Garcia nigga made it to the top. Stamboy, boy, yama any car, mini oh my. Najua kung fu, mini kama jelly, teragan, chubicha, like a gangbang, mani yama shaki na tank. Studio yangu impact, iko bank. General, in the yame nina panda rank. Anybody can die, Titanic sank. Hey, G-boy beats by the way. Yeah, napendo na madem na mamadam. Na nyonga hama fala kama Saddam. Na ngoja Eve Daily kama Adam. Hita wakikam ni viboko boko haram. 45 kanya kuwa hatam. Pioneer cheza chini msi jam. Juge mimechem tuna tano na new page. Tumetoka cage, it's a new age. So nikipanda stage 45 kiwe and the meter mani. Gucci Versace. Cheza naye. Cheza naye, Gucci Versace. Tell him, Gucci Versace. Tell him, Cheza naye. Cheza naye. Gucci Versace. Cheza naye. Cheza naye. Mama told me I'm a star. Papa took me to the baba. Tumetoka pa, tumelala njaa. Nimekosa time ya nini metupa saa. Blaka kama ka. Juu ya hewa tunapa, baby bebe vanifa. Unashine kama cha, ninadai kuku kama cha. Pakacha, sakacha, shuri wacha kukacha. Yeah. Gani show, chata, 45
Kapu wani
kuzoom, yeah. You look so fine, umetoka kisoom. Kati high heel, nimekunda hizo njoom. Sina room, 20 bedroom. Life si rahisi na singu. Love you to eat a doom. Hele waki come, tunaspe kama doom. Garcia. Yani masia, uko fresha kama fastia. Gucci Versace. Hey, Rudra!